shemeji zako wanapokusalimia unawachunia. Na ninapokushauri tufunge ndoa unanikasirikia. Unasema mapenzi yetu yawe ya siri, siri ya gizani. Ni siri gani hiyo?
Kuwaelezea,
aibu we, unanipa
Captain Komba. This man, oh, Wapi Henrik. Was ever sound craft. Sil Jesus.